siri, so siri tena. Yamefichuka, mimi na yule atupo tena. Si so wili tena, na so penzi tena. Mapenzi shule, pema sio pema tena. Oh, yule shemejienu, shemejienu. Saifika mapaka na panya, napanya eh. Oya, yule shemejienu, shemejienu. Mika usho tuki onana na sijui ni nini kilichofanya nitose. Mimawazo ndo na mwaza siku zote. Na wapi karifresh roho isitoke. Ona kuna party wapi leo, nikavae tutoke. Niko single sasa, nipo single. Oh, oh single. Mimi niko single.
Ya moyo ya kunipenda lino na soba lipo kwa royo. Siku zikaenda tawe kunipa kanyima uchoyo. Minilimpenda akalipa kuntenda. Ila dunia duara machenia izunguke. Nilifunzwa busara kiburi nikepuke. Sindokano na fala kanikana kwe upe. Ikimkuta misara mwambia ni asijute. Sijui ni nini kilichofanya nitose. Mimawazo na mwaza siku zote. Wapi nikarifresh roho isitoke. Tunapati wapi leo, nikavae tutoke. Niko single
sasa, niko single. Oh single. Mimi niko single. Niko single.
Come mix slicer.